we're mother. We are more than murder.
We burn like a fire, body fighter. Do my tear to color. Sawa ya kuwa vya wajeita. Sailo kuwa kusa. We no care, dance a prayer. Tumeleka. Tuchila kwa samuza, tuwaleka mureva. Sailo chininja. Parake kwa chobaliza. Wakuwa kumenye katari kuhuza. Sweetie na sopa lesho ni kusuza. Tekino kwa waraka makuma menyeka. Yes, sawa, tari kuzara wa.
Sweetie dancer, sweetie dancer.
Yes, sawa, tari kuzara wa.
Sweetie dancer, sweetie dancer.